Sukwatahoraga pamasai, gusa yahoraga nzenguruka. Ahora muri parties, when imbobo zimunywa shutdown here. Agahora isomesha bible, akabipostinga. Habe no gutegereza, yahise agenda na gutegereza. Nikurushaho kumukunda cyane, yafashe ubwoko. Rubanda bari barambwiye ko nzabigwamo. Namara gukunda sibyanjye, nibijya bimagaye. Ndananiwe sibyanjye, nasanze bandusha ubwenge. Sifa we, sifa we, wabonye izindi size uranyihorera. Zwerare, zwerare, ukuni warikeza utarananira. Sifa we, sifa we, wabonye izindi size uranyihorera. Zwerare, zwerare, ukuni warikeza utarananira. Afite nyina umushuka, n'umutuma kuzana amahera. We, ikarangirira mu marira. Ahora n'abagwiza tunga b'abakongole, bakamubonera frisha uba mutomboye. Sometimes sinatahe ngo ibyiwe sibyanjye. Kera we, kera we, ibintu byari byiza na mwamarira. Nikurushaho kumukunda cyane, yafashe ubwoko. Rubanda bari barambwiye ko nzabigwamo. Namara gukunda sibyanjye, nibijya bimagaye. Ndananiwe sibyanjye, nasanze bandusha ubwenge. Sifa we, sifa we, wabonye izindi size uranyihorera. Zwerare, zwerare, ukuni warikeza utarananira. Sifa we, sifa we, wabonye izindi size uranyihorera. Zwerare, zwerare, ukuni warikeza utarananira.